VOA. Tonen radone sagale americate. Radonetio isa ganta fan oromo wuta taagi jimaata tgalgal saati la mawada kaag saati sadit mitrbani diddami la madiddami shani soddomi tokkrat Washington DC rasali da barsi karda khuno amjal kam Chumawulin sandaga bonadado urandalan kudani saddeet bare kum la maf kudani sagalet Radonetio fan oromo ti nail saati mitrbani diraja kaso jirtani ansora la khaitinu diadda
kanodu dubisumani na modan diitir aggeffato ta kenya kamoltan ega kenyan ambassador shi somalia ke sagarabi yatuam te boda motuman somalia dimmagiddu sani jiru qabane suraf yala jira mato to darqam nuke sa tokko
Waraana mootummaa Itiyoophiyaa torban dabra aanana godin boraana aanaam yoo magaalaa hiddii lolaatti warra duru fuudhee galoofite qaban. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Wallaggaa dhiyaa dhaqaniitiin aanaa beegiitti warra lafaatiin wal dubbatanii wal haasa'an. Ministeri ijaarsa manneen Itiyoophiyaa rakkoo manneenii faluu fi gosa manneen yookaan ammoo dizaayin manneenii akka akkaatiin hojii hojjechuuf karoorfachuu jira jedha. Waan arrisanii qopheessin keessaa tokko addunyaan gama ispoortiitiin maan keessa oolte. Oduu tasaana nama hundatti.
Ega Kenyan ambassador she Somalia magala Mogadishu jiran gara biyyaatti waamte fi akka ambassador Somalia magala Nairobi ifa madaggeeffattoota keenya akka ambassador Somalia magala Nairobi gallakkisani baan ajaja kennite booda mootummaan Somalia wal muddinsa siyaasaa biyyoota lameen gidduutti uumame tasgabbeessuudhaaf yaalaa jira biyyoonni lameen waa'ee daangaa isaanii galaanarraa irratti wal dhibdee keessa seenan daangaan tuujii hindiirraa biyyoota lameen gidduutti wal dhibdee uume kun jechuudha kiiloomeetira kaaree 1100tti ka tilmaamamu yoo ta'u lafa handaara isaa jiru keessa immoo dhukkuta zayita boba'aa fi gaazii uumamaatu jira jedhamee dubbatama. Mootummaan Soomaaliyaa ibsa kaleessa galgala baaseen dhiifama dhaggeeffattoota keenya akka dubbatetti mirga barbaacha gaazii uumamaa kan naannoo wal falmisiisaa sanaa akka dabarsitee hin gurgurin beeksistee jirti. Kana malees aga dhimmi daangaa naannoo sanaa mana murtii sadarkaa addunyaa The Hague jiruun murtaa'utti sochii kamillee akka naannoo daangaa sanaatti hin goone dubbatee jira mootummaan Soomaaliyaa. Sanbata dabre kana Keeniyaan Soomaaliyaan haala gaddisiisaadhaan mirga barbaacha gaazii uumamaa daangaa Keeniyaa keessaa gurgurte jechuudhaan akka ambaasaaddarri ishee Mogadishoo jiran gara biyyaatti deebi'an waamtee jirti. Ambaasaaddara Soomaaliyaa Naayiroobii jiran Mohaammed Ahmed Nuur akka gara biyya isaaniitti deebi'anis ajajjee turte. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee haala bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Maqaleen qindaa'een dargaggoota magaalaa Maqalee wajjin wal ga'uudhaan mari'atanii jiru. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti guraan dhala sagar bara 2011 jechuun sanbata dabre kana jilli bulchiisa magaalaa Finfinnee dargaggoota 500 qabatee deeme gara Maqaleetti maluudhaan hoogganootaaf dargaggoota magaalatti waliin marii geggeessuusaatii fi daawwannaa geggeessuusaa Mulgataa Asbaha Maqalee irraa ibsee jira. Bulchaan magaalaa Maqalee Injiinar Araayaa Girmaay sirna kanarratti haasawa dhageessisaniin bulchaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkale Uumaa akka dargaggoonni magaalaalee lameenii wal ga'anii mari'atan gochuu isaaniitiif galateeffatanii mariin akkanaa akkatti fufuu qabus dubbatanii jiran. Dargaggoota sana waliin akka Maqalee daawwatan kan eegamee ture Injiinar Taakkaleen dhibee fayyaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye jechuudhaan itti aanaan isaanii jila sana hoogganani deeman Dr. Salamoon Kidaanee ibsanii jiran. Jilli Finfinneedhaa gara Maqaleetti imale kun siidaa wareegamtootaa magaalaa Maqalee jiruuf masaraa mootummaa Atsee Yohaannis daawwachuusaas himanii jiru. Mulgeetaa Asbaa akka ibsutti bulchiisa Finfinnee Yuuniversitii Tokkummaa Afrikaa Adwaatiif gargaarsa qarshii miliyoona 10 akkasumas immoo miidhamtoota qaamaa kaloltoota Tigraayiif miliyoona 2 gumaachuusaas beeksisee jira. Filannoon Naayijeeriyaa sa'aatii dhumaatti akka sanbatatti dabarsame labsamuunsaa biyyatti Afrikaa uummata hedduu qabdu sana keessatti filannoon geggeessamuuf jiru walabaa fi madaalawaa ta'uusaa irratti shakkii guddaa uumsisee jira. Gabaasaa Saalem Salamoon tujubeetu dhiyeessa.
Filannoo boodatti harkifachuusaa lammiiwwan Naayijeeriyaan simanne biyyattiin erga bara 2007 enna president Umaru Yar Adwa presidenti Muhammad Buhari injifatani qabe utuu boodattin arkifatin filannoo geggeeffatteen beektu filannoo yeroo biraatti dabarsuun garuu yaaddoo lammiiwwan biyyattii isa guddaa miti gabaasaalee oduu adda addaa akkasumas waaltaalee filannoo Afrikaa keessaarratti hundaa'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaan akka xiinxalametti erga bara 2009 qabe Afrikaa guutummaa keessaa biyyoota 102 keessaa 27 filannoon pirezidaantummaa isaanii boodatti harkifatee jira. Maddi filannoon boodatti harkifachuu adda adda. Kaan sababaa wal waraansaan yoo ta'u kaan immoo lootee seentummaaf balaa uumamaa akkasumas aangawoonni yeroon isaaniif kenname heera biyyaarra daddarbuu isaati. Yeroo tokko tokkos qophiin filannoof yeroon waan hin xumuramneef boodatti harkifata. Filannoon biyyaa ennaa akka karoorfametti geggeessamuu baatu adeemsa sana fudhatama dhabsiisa. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaa keessaa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan adeemsi jiru bitaatti galuusaaf yaadda'uu isaanii dubbatu. Dimokiraasiin cimaas haa ta'u dadhabaa biyyoonni filannoon isaanii hanga tokko boodattafuu xiinxalli raadiyoo sagalee Ameerikaa mul'iseera. Adeemsi filannoo isaanii gaarii kanneen ta'e kan akka Bootswaanaa, Koopverdee, Moorisheesiif Afrikaa kibbaa amma tokko filannoon isaanii boodatti harkifata. Kanneen dimokiraasiin biyya isaanii hagas cimaa hin ta'in kan akka Burundii, Jabuutii, Ekuwaatooriyaal Giiniif Zimbaabween filannoon isaanii boodatti ituu nafin geggeeffama. Biyyoonni bulchiinsa gaarii fooyyessuuf hojjetaniif adeemsa dimokiraasii hunda hirmaachise qaban keessatti filannoon boodatti harkifachuun namoonni heddumminaan ba'anii akka sagalee kennan yookaan hookkaraan ala akka geggeeffamu jajjabeessuuf jecha.
Poolisiin manni murtii gadaanu dhimma obbo Isaayyaas Daanyootti ilaalchisuudhaan murtii kennetti mufachuudhaan manni murtii waliigalaa akka dhimma isaa ilaaluuf waliyyannaatti dhiyeeffatee jira. Abukaatoon himatamaa immoo wannichi murtiin sun madaalii sammuutiin akka murtiin kennamu gaafatee jira jedhamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 7 bara 2011 manni murtii olaanaan federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachii akka 4ffaan obbo Isaayyaas Daanyoo wabii qarshii 50,000 akka hiikaman murtii dabarsee turetti mufachuudhaan oliyyannaa kana dhiyeeffate. Shakkamtichi obbo Isaayyaas Daanyoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 irraa jalqabee aga bara 2005 Itiyoo Teeleetti daayirektara damee tokko ta'uudhaan yeroo hoogganaa turanitti dhaabbata alaa tokko waliin caalbaasii malee waliigaltee hojii mallatteessuudhaan hojii akka adda addaa raawwatanii jiru jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaatee ture. Manni murtii dhimma kana ilaaluudhaaf beellama kabiraa kennee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godin Wallaggaa dhiyaa aanaa Beegii dhaqaniitiin warra lafaatiin wal mari'atan. Akka warri VOA'n dubbis jedhetti haga guddaan wabnagaatiif misooma irratti wal dubbatanii nakor malkaatti dhaqamtee nu erge.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegiitti argamuudhaan hawaasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummee ministeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamuu ibsee jira. Muummee ministeraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchises mootummaan federaalaa akka hojii manaa isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan sun deebinaan injifannoo akka dhufu nutti mul'atee nu galee ture. Har'a homaa rakkan har'a morutti isa bo'ii ilaalaa jirra. Sabri immoo isa kaleessaa ilaalaa jira. Sabri isa kaleessaa dubbata wal hubachuu rakkan. Isa kaleessaa hin beekna itti guddanne isa dubbachaa jiraachuu hin barbaannu waggaa 40 turuun barbaannu yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jirru waan addaati. Ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraaf hin ga'a. Seenaan aadaan keenya odaa jira ta'anii mari'achuu hin danda'amu. Wal qeequu, wal ceephaa'uu hin danda'amu. Wal ajjeesuu sirrii miti. Kana keessaa ba'uu qabna.
ፕሬዚዳንቲን ቡልቺንሰ ሞቱማናን ኦሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳስ ኢመነጋ ከንጥይፈኖ አዳት ኬኑን ካሰን የሙተው ወጂሌ ቆናፊ ጀልሲ ሃላን ሆጀተሙ አከቀበን ዱበቹ ሳይኒ ኦቤን ገባሲጣ
ሚሶኖ ወጂ ወልቀበቴ በሄጊ ቆበተንቴ ኦሮሚያ ቡዙ ትራኮ ጉዳካ በሄጊ ነደት ዋንፈየደሜ ዱዋሚደሜን ቀብ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ጀሬኛ ኦሮሞ ጌደሮዳ ወጂ ቆና ረቲ ጥየፈነ ያወጀን ጀኔ ቆነገና ድዋ ቆፈቶንቴ ማለቀቀም ንብረት ባስኔ ጀልሲ ጀልሲን ባየን የሰጅራ ሊተረጀ ለገባየ ጅር ቢሻለ ፈጀላ ጅራ አከስወት ቦናገነ በከረ ከንደንገለው ከደረ ታወጀኑ ቀምና ኖጀን ነካን ነጋን ዋን ሁንዳ ሙርቴሳ ዮነጋን እንጅራ ነ የሰዳ በተኒ ሚሶቦጅ ዮነጋን እንጅራ ነ የሰዳ በተኒ በረቱ ነመተው
መርቸረቲ ከነን ህርማተን ኬሳ ዳወናን ተሳ ሙሜ ሚኒስትርቻ ከኒሳን አጃይፍሲ ሲተው ኤርገዱበተኒን ቦዳ ቀጥጢሌ እጆ መሪቸርቲካን ከንዱበተን ኦቦ ቀልቤ ሳርፋሳቲ
ሞቱማን ከናንግራ ከየቡሺ ለጂጄ ሰከን ኢንጂነር ሚላኒ አዋረ ከለጌሰር ዘይኑ ወጂንታይ በኮቴ ሚገናኑ ኤርጎዛቲ ባይኑ ገመት ይገረኒ ያሲን ኮማ ፈጀኛ አህመዳንዲ ኢሻን ኢሳ መንንበር ነው ታለይ ሆስፒታልሌ ጭረማ እንጃረነ ማለት ኦፊስ ጌሰን ጅሮ ኮርቲ ከተፈ ፈንገሬ ሳፖን ኮንሰንትሬ ካላሳተኒ ካን እየተናረጥ ያደረግነኒ
ከንቲባም ቡልቺን ሰመጋላ ቤኪ ኦቦ አብዱል ከሪም ከበደ ጋፍሌ ጅራቶትኒ አንቻ ካሰኒፍ ሙሜ ሚኒስትራ ዴቪ ኬኑ ሂመኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ አባው ናንቸት ሄደቴ ሶቹአቱ ሬፊ ፓርቲ ዲሞክራታ ኦሮሞ ፓዳው ጅዱቲ ወልደብዴ ኡመቤ ገመጃር ሱማን ሂኩፍ አዴምሰ ኤገለሜ ጭሚያከትፉ ካስዊሳኒሌ ሂመኒ ጅሮ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ጅራቶት ኒ አንቻ ሁንደዱረ ነጋፍ ዱርሳ አከኬነን አሙይሳኒሌ ሂመኒ ጅሮ
ለግኝ የኛ ወለማን ታኔ እጥፍ ዲብስና ፈጥማ ገኝ ንጭንስና ደርሙ በራጋሃን ቀምኖ ወልገን ስራ ዲባዲያ ባዲያ ባዲያ ወለገት ባዲያ መዳላው ወለገት ስለን ቀምኒ ሰምኒ ከነኒ እርስተ ኦሚሻና ግሩ እቶ ኦሚሺ ኦህት ተምሰነ ገነ ፈይዳም መጣረሞ ፈይዳም መጣክሎ አንተ ራፖ ሆነስተምና ከከና ለሞ ቱማንን ሰበፈ ግንየረ ግሩቲ ግራም ፈቴያ ጀሉኮስ ካሰኒ ካን ሱሞ አንሳዋ ዳኑን ዘነኒ ኦማስሞ ኦሮሞ ከነቀባኒ ትነግኝ ከነ ዶክ ዴቪስ ናሞቱማ ድጉ ነግኝ ዶክ ዴቪስ እንደዋን ቴቪ ላፋና ጆኒ ዘየ እትሸከሙ ወለማኒ ተፈታኒ ወልገኒ ወልደጂ ፈነ ለገኘ ሲን ዶክ ዴቪስ ነ ፈይዳ ዴቪ አመስ ምሶሞ አቀበን ያስተምስ ንጋፈን ከነለ ከየሩ ገባባ ጉዱት ሲን ዴቪስ ንግራ ከየሩ ሞ ንትለክ ሲስ ግራዋን ቴቭ ኦፍሱዋን ወጀዳ
ከባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ነቀምቴራ
ናኮር ገላቴ ፈኔ ዋና ፈት ደበራ ወራን ኢትዮጵያ ቱርባን ዳብ ጎዲኑ ቦራና አናሚዮት ወር ድብሩ ፉዴ ጋሉ ጉርባ ፉዴ ጋሉ ፍንተልፉ ዳኔ ፊሚሎ ተሳኒ ወልተፊት ያቀበኔ አብሶራ ገልገሎ እትጋፈተ ማዋጅር ኦዲፒት ጀሪ ቀባም ኩኒ ኻምቢም ዮጅራቹ ሳኒ አሜሪካኒ ፈዴ ጀዴ ቪኦኤቲም ቀልሞ ዳዊት ናይሮቢን ወርክ
ክብተተ ደርቤ ጉራን ለጋፈ ጉያ ኩለ ማገልገለ ምስሮ ወለ መንኮቶ ለጀል ደሳፊ ቹቁሊ ሰከጀደመን ወሊን ነሞተ ሸንካ አጄሰን ሚሲንሶኒ ራያት ሰብያ ቷኖ ጀለውነ ኒጅሩ ግዱ ከና ቡልቺን ሲያና ሚዮድ መካን ኦርዱፋ ከቱሬ ይውተው ሚሲንሶኒ ራያት ሰብያ ወረጭዳ ካን ረት ዱካሰን ኩን ሂማና ዱካሰቱን ረት በነሜ ጀዱ ዴፈተኑስ ኮሪያን ቡልቺን ሲያና ሚዮኑ እንዳ የድ መካና ቆራታ ቱሬ ዱካሲ ዱካ የከንጅር መርከኔሴ ሚሲንሶኒ ራያት ሰብያ ተርካንፊ ከና ፉደተን ቷኖ ሴራ ጀላ ከወለን ታይሴ ጅራ ኦቦሶራ ገልገለው ወገናው አጅራው ዲፒ አናሚዮቲ
ማሪናማ እንጋ ዳኩማሊ ክለላውን ነያራ ወሊ ዴቪኔ ጅራ አር ወሊ ዴቪን ከና ናምናማ ዴስ ከባዳኑ ፍጋዋንጀ ለምሱን ያደባሰነ ጀሪስ ናምሰ ደደባሰነ ጅራኒ ቀባታማ ንዳሜለ ጅራ ኮሬንስ ዴምተላልቴ ዶኒ ክዳሜ ሱኒስ ኮሬን ናምሰ ደባ ካምዳም ካን ዴማይ ላላኒ ጅራኒ ቢዳንሲ ሳኒ ዱጋ ተያርገመ ጅራ አማ ጋሪ ዳመኒ ስላለ ፎቶን ስካፈመ መከታነ ሱዳን ተነረ ዴቪነ ና ወራን ሳኒስ ያክ ዱብኑ ኑ ታሰኒ ጅራኒ ወራን ሳኒስ ዱብኒ ነሚ ያክራ ወታደበ ጅሩዋን ተይሲ ናም ነጋኻ ወሊኒ ናሞተና ፋሱኒ ያክ ነጋ ወሊኒ ጅራቹን ደንዳ ሞልዱ ብስለ ጅራ ወራን ሳኒስ ኩንዳ ወሊ ወሪ ናም ናሚ ዴቴ ጀደባም ዴራት የስሞ ሴርካሚ ላላዋን ጀዱ ራት ማሪታ አስተጥረ ኩኒኒ ሴራዮ ዲያታኒ ካላቲካ ሚኑ ዘልቲ ቢሊ ኪላላሙ ከባኒ ዋንጀ ደጋ ወሊ ገለ
Obusara misinsun rakyat sebiji ayak kan rawatan jadaman tuan oke senjale juru jadega fair.
Agamat polisia polisia bahkan ka botum mat ini esinen arkumorana kan rakyat itu dia jirani jero esat esinawan jero leni bayu an challenge nukora jiringka bu arka botum mat esin mo warana ti lala wan jero gafin udi esinim ala warisa kacit tutu warwadu lenjiru. Kuna mumnuratu legal le polisa ba kenna tabiya to ti da kisuni mi ti kam ya kumorana ti nalala muti kan jeru ko ankore murte suyechu
akko bozoran jeru nitti kore ni makana korata jiru loltonni kun mana murte kam itaka diata murte suf sambata dufu murte kenna jedan garu racala misin su to kore ke sijiran yu yede sani di fatan warri kun akka mana murte an chatib diatu fedu jechu ndabalani mani jiran amma afmati warri jollen raje famte benyalu buhar gatanu dab jechas ittijirra ajedu
nuwa moja wangu ma basan kanira tisari walin bichi sene sada menala tiwari itani le dabar senen kenina wanje nu khasa yo tari gumani jolle sundi gi jolle suni karshi ba ye lakka amwan ta yo jolle tanka ni gi khafalte nam khani dun di yo ne sodu mu ke ta male wa waje ne sada chanji ruin di sc ne ya nar denya nam duwe sada di gi sani ya khafalamu wanje wal du bisaji ra warani jari suam berbadani kara ada si nak nutubatani wajer nuha su jiranya jadi sani sunini. Aku kuni ni karuma ada si nak dandan itu aku digi jolah sunar kamu. Jari mojalelen jarosi mojalelen gitu kan jadi. Jaros awal intan aku dandan itu aku digi sani argamu. Percaya jira. Yo aku nunggu kesini aku margam jira.
Ajicha denga damboda jiratoni dilo lafi na naoshe misinsota rayet sabiyana no kisasuchuan rati mufi wano rotanif bulchinsina no umunawara nafi jiratotana no litipidun rakoiti tayaka jirus obbosu randabbatani jiru. Yordo finkuni tifufe warina majese kumurtib di ategaru yadwa wasana nofde bigari da ajichun hogana wajira odipi anamio soragal galo VOF mani jiru. Gabas radio sakale mirikaf galmudawit Nairobi.
Mole Nairobi galate fanne wana fedabar radio ne vioe saganta fanno romo jaga sujirtani ko bete ne gijal kamnam daqiqa kudani torba to kyane akan isabwari jirtani no mo guyat jirra erga jolle ergane nam guddafan ergane jetta botinten yo faida erga dubatan jolle erga datto jiddu gortefa wanta battuf mahdi mahammed sheka allati barrikto ergata sirbe duri abdullah jirma sirbe rdey betru
Ya lati barifu me atuna rakadu de milali me natiniya ula sharran tijtu lali de me natiniya ula dale tijtu Oite orele wasi warantu garabate lagabata tuchetu bubusi dokte korele orele wasi warantu garabate lagabata tuchetu demilali menatimiya wani sinke sajirtu demilali menatimiya wani sinke sajirtu Ergam kutiya me barrizi tamsa kiyal nada barzi
Pamela Shekangla te fanorado me vio esa cantada fanormo chaka sujirtan Kopi sporti tarda kesa tol dorgommi kubba milati dorgommi gargara sporta kakkasanitim Metrikum to koti fidibishani dakiqa agamet fidani wan fitanu setan Samuel Tarrefe wan namigan didami lama ke satolchen ben tolchi NASCAR Daytona 500 makadrogummi makina sporti America te kaledumat namimo million tokargat dollari chu NBA National Basketball Association walda kubba sapanna America te sporti tan Africa bi kudani lama ke sajjabe fachu fi Africa waligal atawdo sporti ke sagtok kale nam kum kurnya heddu ti dorgommi Englandi fi magala Birmingham te tol tbafati adu akkanum cinacha wal qabe kurkursa wal lay jala wal qag bubuso gurbangan kudani sagale Samuel Terrefe it awar setini metri kum tokof bishanitana rekordi haran mo daqiqa sadi fi sekandi soddomi tokkoti microsecondi afurti fit gandi dami lama ke sat metri aganata nami agisakan moet injir kesati nami hedduni kesatu yu nami heddu rekorditan yomif qajeltad muwajedetin egator tatulle samuelit irrafudate armanduratan ami rekordi haratan arkaqabu nama morokot atleti morokoti barkum tukof dibisagalif sagaltami torbat ganjiddami lamatin dubatti samuel irrafudate jechu turgummi kubba mila klaboti etiopia tijran klabin oromia jimma na bajifari dedabit tukof duwan meqelen dertan bahir dar tukof duwan humne warana mod redawa tukof duwan mowan NBA National Basketball Association walda kubba kubba sapanna amerikati turgommi hori million hedduutin tabatan amerikan turgommi tanana dunya keessa guddo beekan turgommi tonine NBA tonammo afrika keessa leetti klabi qabaachu de mujirt afrika league afrika jette maqabaafatte akke kanaan afrika keessa biyi kudani lama qopeeffatte jirti hujjetan barkum lama abdidama gannu fujechu african basketball league jetteetin maqatbaafatte biya isin filat keessa taak Angola, Masri, Kenya, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, Afrika kibbaati fi Tunisia fa. NBN tunin klabota Afrika heddu duru maayyun qabdu ammantana huji achi ballifachaa deemu jirti. Sporting basketball tunin Amerika keessa ta dunya waan Amerika dunya beesis jajjabdu keessa tokko. Ijoolle Amerika sanya Afrika qabatan heddu dorgommii tana tabata. Adokki kanaan hitti dhooftee jechu Afrika illee keessa ijoolle filachuuf deemu jirti. NBN Presidentin Amerika kaduri Barack Obama guddo jaaladdee jira dorgommii tana. Akkuma kanaan NBN Afrika keessa ijoolle akkan filachuuf deemu jiraachuun isaanii waan guddo dansaa jedheetin Twitterii ofiirratti barreesse. Amma mo gara tanatti dabar tamda ke tantunin ijolle dubra gan kudani saddeeti tanitti kalabot kubba harka America ke safla tamani tin stadium Washington DC jiru Verizon Center takkan kale tapachadur durgumi stadium Washington DC tan ke sat atleto to kumla match alanitti guya sadif wal durgomatur durgumi kubbar ka America tan guddo be kamtulle amammo jollen jalat guddechar fujiran jolle dubra gan saddeeti agu kudani saddeeti titi guya sadin kana tabacha ole ardabba muwat bekam jolle dubra sadar kala meso tan klabot kubar ka america ke sa heddu filatamani klabot gara ibs sagaliti agu kum tokot wal trufe abamo galgal khan bekama klabot gugurdo nambo jolle tan university sadar ka college tif university bisachu dandahan caroline ling manbarums gudin maryland ke sa dufte nam kubba tabachu guddo bekam jolle jajjabdu wal filani tabachi sa jabat wal trufe tabikun tabdikan sa ina yetelubat
serious athletes serious coaches serious competition
akanjecha tabacha turan Daytona 500 makadrogommi makina walda sporti NASCAR jedani America bekamuti waldrogommi kana NASCAR qofamiti ka Xfinity series Gander outdoor track ifi walhedujir waldrogommi sport America techu waldrogommi NASCAR tana kale California Daytona Florida beach tra toldrogomani drogommi makina wal qolchani jaatami tokkeso war makina sporti gu sumbebe kamadunya rat wal matuyu marro dibla ma stadium irmarani wal dorgoman saati sadif daqiqa didami jaati secondi didami torba wal dorgomani aban dorgommi tan moy dollar million tokko argat akka kanana Hamilton tokkeso tae kush la meso tae Jones sadeso longono sadeso Michael McDowell sadeso shaneso tae tan kana muatan jari kun agi tokko tanan durat moembe ko agi tokko mo tan allam me facho warjer dorgomminto nene makina cinacha walqabe kara rat kara walt cufa akkamale kara ballifatani warme gane warre tokko hage shani ba mo naguma makina le walin dofne omta te fuyu gar makina kudani saddeeti dorgomminto rat wallahi kalama sadi afre mirga gori bita gor sama it owisa tamja ka sojirtan tunan radune VOA saganta fan oromoti Rakko manneen jireenya Itoophiyaa xiqqeessuu fi akka ministeerri deettaan ijaarsa manneen Itoophiyaa obbo Kaasahuun Goofee jedhetti mootummaan gosa manneenii torba baaseetiin yookaan karoora qabateetiin hujiitti jira. Addis Chokoleetti nu erge tijubeenutti.
Magaalaalee jigjigaatti kabajamaa kan jiru guyyaa magaalaalee irratti rakkoolee mana jireenyaaf furmaata isaa laalchisee waraqaa qorannaa kan dhiyeessan Dr. Zamanfas Gabra Egzaabeer ministiriin misooma magaalaaf manneenii rakkoo manneen jireenyaa akka karoorsetti furaa hin jiru jedhan.
አሁን ችግሩ ምንድነው የተከማቸ ጉድለት አለ ባክሎግ ምንለው ማለት ነው
ረኩንጅሩ አንቀና ቁሰመቱ ጅራ ወጋ ወጋዳን ደበላ ካንዴሜ ፈዲን እትደበላ ሞጅራ ካናፍ አንቀና ቁፈሜ ፎርማታ ኡቱን ከንን ጋፊን እትደበላ ዋንፉፍ ኢጃር ሲማና አሪቲ አመተን ሁጅተማ ጅሩ ረጫላ ገጌ ሰሙ ቀባ ሚኒስትሪ ምሶመ ማጋላፍ መነኒ ካንኒ ከሮርስ waggaatti manneen jireenyaa 200,050 ijaaruudhaan manneen 2,200,000 yoon dhiyeesse rakkoon jiru hanga tokko ni furamaa jechuun sochii eegalee jira. Haa ta'u malee karoora kaa'ameef hojiirra kan oole yoo ilaallu walirraa fagoodha. Dhiyeessii lafaa, maallaqa, dandeettiif kan kana fakkaatan gamalaaleen hamma hakeekame ijaaramuu waan hin danda'amneef rakkoon jiru hammaataa deeme. Kanaaf ariitiidhaan akka ijaaraman yaadi furmaataa dhiyaachuu qabaa jedhan. Mootummaan waggoota darban keessa ijaarsa kondomiiniyemii akka furmaata hanqina mana jireenyaa ijootti fudhataa akka ture qorannaa Dr. Zamanfas irratti tuqameera. Haa ta'u malee magaalaalee xixiqqoo kondomiiniyemiin yoo keessatti ijaarame bu'aan qabaanne dabalate magaalaalee 56 irratti ijaarsa kondomiiniyemii jalqabamuun damee hojii kanaa rakkoo faayinaansii akkasumas jiraattonni kondomiiniyemii keessa jiraachuuf fedhii murtaa'aa isaan agarsiisan irraa kan ka'e akka addaan cituuf sababa ta'eera jedhan. Yeroo ammaa Finfinneef hanga tokko immoo Harar irraa kan hafe ijaarsi kondominiyemii guutummaa biyyattii keessaa dhaabatee jira. Haa ta'u malee qorannaan utuu hin geggeessamin magaalaalee xixiqqoo keessatti ijaarsi kun jalqabamuun dogoggora akkuma ta'e fedhiin mana jireenyaa akkaan kan keessatti guddate magaalaalee gurguddoo akka Adaamaaf Dirreedhawaa keessatti ijaarsi kondominiyemii dhaabachuunis dogoggora ture jedhan. Rakkoolee kana furuuf mootummaan filannoolee torba qopheessee hojjetaa jiraa ka jedhan ministeera misooma magaalaaf ijaarsaatti ministeer deettaa kan ta'an obbo Kaasahuun Goofee kanneen keessaa hanga tokko akkasiin dhiyeessan.
Ministeera misooma bitaachin yebeet lama istiraateejiyoon simpilii lama staawus.
Ministiriin keenya tarsiimoo misooma manneen jireenyaa yaadachiisuuf wuxinee ijaarsa manaa torba banaa taasiseera. Dhimminni ijoon magaalaalee kabiraa naannolee nu birattis yoo ta'e. Mana ennaa jedhamu jalqaba sammuutti kan nu dhufu kondominiyemiidha. Waldaadhaan mana ijaaruun addunyaan itti fayyadamaa waan jiruuf inni rakkoo miti. Garuu waldooleen lafa fudhatan irratti mana ijaaraa jiru inni jedhu yoo ilaalame garuu qormaata. Gaaffii manaaf dhiyaatuuf lafatu dhiyaata taanaan gatiin qabu. Gaaffii manaaf mana dhiyaachuu qaba. Kanaaf immoo irratti hojjetamaa jiraa jedhan. Ministericha waliin ta'uudhaan. Qorannaa geggeessaa kan jiran ogeessi qorannaa imaammataaf waaltaalee Dr. Zamanfas kan isaan tuqan furmaanni kabiroonillee jira.
Andu የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ነው ሁለተኛ የቤት ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው ሶስተኛው
እንዲ ተኮ ኢጃርሰ ኮንዶሚኒየሚቲ ለማፋንሞ ኦጂ ገምታ ኢጃርሰ መነን ጅረኛቲ ካንሞ ኢጃርሰ መነ ጅረኛ ዱምፋቲ እንካን ደሜን ዱምፋ ቢፈክራን ከዲየሱ michummaa dhaaba dhuunfaaf mootummaan filmaanni manneen jireenyaa dhiyaatus jira. Kana keessa rakkoo manneen jireenyaa akkaan hiikaa ka jiru ijaarsa kondominiyemiiti. Kaan immoo mana dhuunfaa keessatti ijaaramanii kiraadhaaf ka dhiyaatan. Kanas taanaan humna uummati kaffaluu danda'u waliin yoo ilaalamu ga'aa miti. Yeroo ammaa gatiin bittaa mana jireenyaa keessumaa Finfinnee keessa ka jiru kan biyyoota Awurooppaa caala. Kana furuuf maaltu hojjetamu akka qabu Dr. Zamanfas innaa dubbatan gatii manaa ol ka'e gaddeebisuun ulfaataa ta'us dhiyeessii manaa dabaluudhaan manneen dhiyaatanis karaa sirrii ta'een hawaasaaf dhiyaachuu kan dandeessisu seerri ba'uu qabaa dhiibbaanis godhamuu qabaa jedhan. Waltajjii kanarratti kantiibaawwan magaalaalee hedduu bulchiinsa sadarkaa olaanaaf barsiiftoonni yuunivarsiitii irratti hirmaataniiru jechuudhaan Addis Chokkol jigjigaarraa gabaaseera.
Qophii tun obbaafachuu jiru meetir baandii 22 25 31 irratti nu caqasuu jirtan qophii booliitiin walitti dachaana taardaaf tanuma kam kaaniin ammoo naayil saati irrallee nu caqasuu hin dandeettan sagantaa faana maarratti taana kam kennaa yaa fixannee nagaan bullaan soraa lafeeti.
¶¶